Abooluganda abaagalwa mu Mukama, mbabuuzaako ng'ab'emikwano mu linnya ery'omuwendo erya mukwano gwaffe Omulokozi Yesu Kristo. Mu butuufu ebiseera bigenderedde, era okudda kwa Mukama mu butuufu kutuukidde ddala. Era twebaza Mukama olwa byonna mu butuufu by'akoze. Era ne twebaza nti tuli ekitundu mu ekyo ky'akola olwaleero. Kikolebwa ku Isirayiri, ku baamawanga amalala, ne mu bwakabaka obw'obutonde n'eby'omwoyo. Buli kintu kiri kukolebwa nga bwe kyayogerwako mu biseera eby'enkomerero. Era bwe kityo olwaleero tugenda kutunuulira ku byawandiikibwa eby'omugaso ebirala. Ab'emikwano, fenna tutegeera mu butuufu ekyaliwo okuyita mu kugwa, nti obutonde bwonna, abantu bonna bajja wansi aw'okufugibwa kwa Setaani. Era tulindiridde Mukama okufuula abalabe bonna kwateeka ebigere. Yabawangula, naye tulindirira abo okufuuka kwateeka ebigere. Era bwe kityo Katonda atusaasire, nga bwe tutunuulira ku byawandiikibwa ebirala ebigenda okutukulembera ku nsonga era ku kinyusi Mukama w'agenda okutandikira okufuga kwe. Era ffe tufugire wamu naye. Okusooka kwa byonna kiri ku ekyo Katonda okumaliriza naffe nga abakkiriza mu Kristo Yesu era ne Isirayiri. Ekyo kye yasuubiza era nga kyakubeerawo. Twebaza Mukama olw'obubonero obw'enkomerero. Twebaza Mukama nti yatuwa ekisa okutegeera nti obubaka obw'enkomerero mu butuufu bwaleetebwa eri abakkiriza mu Kristo n'ekiragiro ekya Katonda. Olwo nno okukomawo kwa Yesu Kristo Mukama waffe kusobola okutuuka. Era mu butuufu tusitudde obubaka buno okubutwala mu nsi yonna mu myaka gyonna egiyiseewo enkaaga. Era tulindiridde Mukama okumaliriza omulimu gwe. Mu butuufu weggulewo eri ekigambo, wuliriza, kkiriza, era kisobole okubeera nga y'ensonga Mukama nti asobola okwogera eri buli muntu. Kati nno owooluganda Bogo agenda kutusomera wano we tulaga. Soma Baluumi ensuula esooka olunyo olusooka n'olwokubiri. Baluumi ensuula esooka olunyo olusooka n'olwokubiri. Nze Pawulo, omuweereza wa Yesu Kristo, eyayitibwa okubeera omutume era eyalondebwa Katonda okubuulira abantu amawulire amalungi, ge yasubiza edda ngaayita mu bannabbi mu byawandiikibwa ebitukuvu. Ne ku kino omulundi omulala tuddamu amiina. Eyayitibwa mu butuufu ne Katonda okubuulira abantu ekyo Katonda kye yalanga mu bujjuvu okuyitira mu bannabbi ekyo ekiribeerawo era ne kibaawo. Ekyo kitegeeza nti buli kintu okuva mu kuzaalibwa okw'omulokozi ne mu kweyongerayo okutuuka ku bakkiriza ab'omugole n'okutuukira ddala mu kutwalibwa mu ggulu, bwe kityo twebakiza ddala nti waaliwo okuyitibwa kwa Katonda. Oba baali bannabbi oba baali batume, okuyitibwa okwa Katonda kubaddengawo okulanga entegeka ya Katonda ey'obulokozi. Era ab'emikwano abaagalwa, kino nkyogera kati mu buntu. Kirungi ki kye kyandikoze singa nagamba nti Pawulo yayitibwa ne Mukama? We ngamba owooluganda Branham yayitibwa ne Mukama. Nandibadde n'obuyinza okubuulira abantu ekyo Katonda kye yayogera mu bujjuvu okuyita mu bannabbi abatukuvu? We mbanga saalina kuyitibwa kwa Katonda okukola ekyo. Okuyitibwa kwa Katonda kye kyetaago eky'okubuulira abantu entegeka ya Katonda ey'obulokozi. Era ekyo kyova nsobola okusaba era ne neewombeeka ku kuyitibwa kwange nga 2 omwezi ogwokuna 1962. Soogera ku lw'ekkanisa naye olw'ekiragiro ekyampeebwa Katonda era n'okulanga ekyo eky'omuwendo ekigambo kya Katonda ekitukuvu nga bwe kyayogerwa edda n'abalanzi era n'ekitulekerwa n'abatume. Haleluya! Leka tweyongere tusoma okuva mu bbaluwa ya Pawulo ya Petero esooka, ensula esooka olunyole 10. Ebbaluwa ya Petero esooka akanyaka 10. Ensula esooka olunyole 10. Bannabbi abaalanga ekisa kino Katonda kyeyali okubakwatirwa ne bafumiitiriza era ne bagoberera kubikwata ku kulokolebwa kuno okwebaza kubeere Mukama. Bannabbi abaayogera edda ekyo ekigenda okujja mu biseera eby'ekisa era ne balowooza era ne bagoberera kubikwata ku ebyo ebirituukirira Katonda byayogera gye tuli. Tulaba mu ndagaano empya nga bwe kyatandika mu butuufu n'ekisuubizo ekyasooka nti nabbi Alija nga bwe kiwandikiddwa mu Malaki esula y'okusatu olunya olusooka, laba ntuma omubaka wange kino kye kyali ekisuubizo ekyasooka era ekyali eky'okutuukirira awoono ebirala byonna bituukirire. Bannabbi baafulowooza bino Katonda byatulaze birituukirira ddi? Awaja ekiseera buli kintu we kyatuukirira kimu ku kimu. Wano wetulaga. Tusoma mu bbaluwa ya Petero ekisooka ensula esooka onyola kumi n'olumu. Petero ekisooka ensula esooka onyola kumi n'olumu. Ne bagezaako okugoberera okumanya ekiseera eky'okulokoka okwo kyekulugiramu era n'engeri gye birijyamu nga bagendera ku mwoyo wa Kristo eyali mu bo ne balanga okubonaabona okwali kugenda okutuuka Kristo n'ekitiibwa mu butuufu yali omwoyo mutuukuvu eyali mu bannabbi eyalanga ekyali eky'okujja okutuuka ku Kristo Masiya oyo eyafukibwako amafuta n'okubonaabona yali waakukuyitamu era ne beetegereza era ne banoonyereza Mukama n'abawa ekisa mu butuufu ne kituukirira era nekikolebwa nga Bayibuli bwe yakyogera. Nga tusobola okwebaza kwekyo olweyo endagaano enkadde n'empya era n'olwekisa nti Katonda yekenyi kye yatuwa nti tusobola okwawula ebintu bino okuva ku A okutuuka ku zedi nga Bayibuli bw'egamba omwoyo y'omu eyali mu Kristo Yesu mu butuufu yali ne mu bannabbi era n'abalaga byonna ebigenda okubeerawo okubonaabona era n'okufa kwe yali ateekeddwa okuyitamu okusobola okutuwa obununuzi okutuwa kye twetaaga ekyokulabirako obununuzi obujjuvu mu mwoyo mu mmeeme ne mu mubiri era n'obulamu obutagwawo tewali muntu asobola okubeerawo obutagwawo okuggyako nga yafuna obulamu obutagwawo bwe kityo kiwandikiddwa mu bbaluwa ya Yokaana esooka olw'okutaano yenna eyasembeza Yesu Kristo buli akkiriza nti Yesu ye Kristo aba azaaliddwa Katonda era abeera n'obulamu obutagwawo yenna asembeza ekyo si bubaka kyokka naye Yesu Kristo mu buntu okumukkiriza era ye ayogera buli muntu ayogera eri buli muntu okuyita mu kigambo kye wano we tulaga tusoma okuva mu Bakolinso ekisooka ensula y'okubiri onyole 13 Bakolinso ekisooka ensula y'okubiri onyole 13 kale we tuba nga tunyonyola abo abalina omwoyo tetukozesa bigambo by'amagezi g'abantu buntu naye tukozesa ebigambo eby'omwoyo buli ataba na mwoyo tasobola kufuna birabo ebiva mu mwoyo okutenderezebwa n'okwebaza kubeera eri Mukama ebyo ebireetebwa omwoyo era birimu okulangirira okw'omwoyo mubuulira buli kubuulira kulina okubeera n'ekigambo kya Katonda ng'ekinyusi kyakyo kale esira nti tulanga ekyo Katonda yekennyini kye yalanga mu kigambo kye mu bujjuvu okuyita mu balanzi era kati tuteeka wamu endagaano enkadde n'endagaano empya ekyo ekyayogerwa edda n'omwoyo era n'ekyo ekyalagibwa n'omwoyo era ne bwe kyakolebwa bwe kityo. Okulangirira okutuufu okwa Bayibuli okw'entegeka ya Katonda y'obulokozi, erinnya lya Mukama litenderezebwe wano we tulaga. Tusoma okuva mu Isaya 9:5. Isaya 9:5.
Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt.
Engatto muffe omwana azaliddwa era muffe era n'obufuzi bulibeera ku kibegabega kye, era erinnya lye aliyitibwa oyo Katonda ow'amaanyi eyeewunyinkiriza, Taata waffe ow'emirembe n'emirembe, Kabaka ow'emirembe. Okwebaza kubeera eri Mukama. O nabbi, era ku kuzaalibwa okw'omulokozi, awoono ne tubuulirwa kiki ekirirabisibwa n'oyo okuyitira mwoyo. Kisa kya ngeri ki nti tumanya okuva mu kuzaalibwa kwe oyo Mukama Katonda waffe era omulokozi kyali, era nga tewali kirala okujjako Katonda ye kennyini nga alaga era nga alagibwa mu mubiri, ekigambo ne kifuuka omubiri era ne kibeera mu ffe, era mutuufu ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa nga ekyoyo omwana omu yekka wa kitaawe, era tulina okutandika nti naffe tusobole okubeera abaana ab'obulenzi ababereberye n'ab'obuwala, era twasembeza ekyo okubalibwa ng'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda, okuyitira mu mwana wa Katonda oyo. Kisa kya ngeri ki ekyo? Mukisa gwa ngeri ki ogwo? Ka tweyongere tusome. Tusoma Isaya 9:6. Isaya 9:6. Kubanga ffe omwana atuzaaliddwa, omwana w'obulenzi atuweereddwa, agenda kubeera omufuzi waffe, agenda kuyitibwanga omuwi ow'amagezi, eyeewuunyisa, Katonda w'obuyinza Kitaffe, abeerawo emirembe n'emirembe, omulangira aleeta emirembe emirembe n'emirembe. Tukwebaza Mukama. Mwena mukiwulidde, okuzaalibwa we kwalangibwa, okufuga okw'emyaka 10 kwali kumaze okulangirirwa. Oyo alifuga nga Kabaka, era obufuzi bwe bugenda kweyongera era bugenda kubeera mu buli kintu, era alifuga nga Kabaka emirembe n'emirembe. Okuviira ddala mu kuzaalibwa kwe okweyongerayo kulangirirwa nti oyo omulokozi alifuga nga Kabaka. Atenderezebwe era aweebwe omukisa Mukama. N'ebigambo okuva kati okweyongerayo, okuva kati okweyongerayo, ekiseera kijja mu butuufu kituuse. Okusookera ddala tugenda kutwalibwa mu ggulu, olwo nno wajjewo ekiddirira oluvannyuma lw'ekyo, eky'okulabirako obuweereza obw'abajulirwa ababiri. Mu kitundu ekisooka eky'emyaka 3 egisooka n'ekitundu, olwo nno okubonaabona okunene kujje mu myaka emirala 3 mu kitundu, olwo nno Katonda naye amalirize buli kintu ku Isirayiri, nga bwe kyayogerwako okusingira ddala mu nnabbi Zaakaliya ensolo yokusatu munyiri ezisembayo. Buli kintu kyonna kigenda okukolebwa nga Katonda yekennyini we yakyogera mu kigambo kye. Wano we tulaga tusoma Luka ensula esooka asatu mu lumu n'asatu mu bbiri. Luka ensula esooka asatu mu emu n'akasatu mu ssatu. Ogenda kutoola olubuto ozaale omwana w'obulenzi olimutuuma erinnya Yesu, alifuga eggwanga lya Yakobo emirembe n'emirembe era obwakabaka bwe tebulikoma. Atenderezebwe era aweebwe omukisa Mukama waffe. Omulundi omulala mu kulanga okw'okuzaalibwa kwe era n'obwakabaka bwe alifuga emirembe n'emirembe. Mukisa gwa nkula ki ogwo abooluganda, nti tutegeera ekyo ekyakolebwa mu myaka gino 12, nti Katonda yekennyini yayita mu bantu bonna n'ennimi era n'ateekawo abakkiriza abakristo ab'endagaano empya mu myaka gino gyonna 12 okulangirira okw'obubaka bwa Katonda bw'obulokozi bubaddenga bwogera eri abo abalisembeza era ne bakkiriza obubaka obwo. Buli muntu yenna yabuwulira, naye abo bokka Katonda be yakwatirwa ekisa ne babukkiriza era ne babusembeza era ne bakyusibwa okuva mu baana b'abantu okufuuka abaana ba Katonda. Era bwe tutyo twebaza Mukama nti bulijjo tusobola okulaba era ne tutegeera buli kintu Katonda kyakoze okuva ku ntandika okutuukira ddala ku nkomerero. Wano we tulaga tusoma kuva mu Zakaliya sura omwenda, Zakaliya sura omwenda akanyaka omwenda. Musanyuke, musanyuke mu abantu be Sayuni, mukube emizira mu abantu be Yerusalemi, mulabe kabaka wamwe ajja gye muli ajira mu kitiibwa n'obuwanguzi mu buwombeefu era ajira ku ndogoyi era atute ku ndogoyi ento. Ekigambo kino nakyo kimanyiddwa eri bonna. Ebyawandiikibwa bituukiridde. Mukama waffe yatuukiriza ekyo ekyali kimuwandikiddwako. Yatuula ku ndogoyi. Olwo nno ne kituukirira nti laba kabaka wamwe owa Isirayiri ajja gye muli. Wano we wali ekyama oluvannyuma lwa byonna nti Mukama Katonda yali ayogedde ku Isirayiri okusooka. Era ekyo kyova ebisuubizo byaweebwa mu ngeri enywevu. Laba kabaka wamwe ajja gye muli. Naye Mukama waffe alibeera kabaka ow'ensi yonna, kabaka ow'amawanga gonna, okutandikira mu Yerusalemi. Ebyawandiikibwa bituukiridde mu buli ngeri. Katonda yatandika ne Isirayiri era alimaliriza ne Isirayiri. Era wagati w'ekyo we wali ekisa mu bakkiriza ab'endagaano empya mwe tuli, erinnya lya Mukama litenderezebwe. Wano we tulaga tusoma okuva mu Matayo 2:1 akanyaka 4:5 Matayo 21 olwokuna n'olwokutaano. Bino byali bwe bityo okutuukiriza nabi byayogera nti mugambe abantu ba Sayuuni nti mulabe kabaka wamwe ajja gye muli muwombeefu era agira ku ndogoyi era atudde ku ndogoyi ento. Mu butuufu kino tukiteseeko essira okusookera ddala tukyogera eri Isirayiri, laba mulabe kabaka wamwe ajja gye muli. Ayi Mukama alibeera kabaka ow'ensi yonna. Mu butuufu kyali ku mutima gwange okuteeka essira nti ku nkomerero okugwa kw'omuntu kuliba nga kuweddewo emirembe n'emirembe, era nti Mukama waffe alibeera kabaka ow'ensi yonna. Era ffe tulifugira wamu era ne tubeera wamu naye, kubanga ekyo kye twategekebwa okukola. Katusome ebyawandiikibwa ebitambulira ku kino wano we tulaga. Tusoma Luka 23:3. Luka 23 akanyako 3. Pirato n'amubuuza nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu nti, oyogedde. Ekigambo kino nakyo bulijjo kiraga abantu ba Isirayiri, gwe kabaka w'Abayudaaya? N'amuddamu nti, oyogedde. Edda kyali ku Isirayiri yokka, naye olwaleero kiri kubakkiriza Abakristo bonna ennimi n'amawanga. Era ekibuuzo we kibeera nga kibuuzibwa olwaleero, gwe kabaka olifuga ensi yonna, olifuga amawanga gonna? Awo yandigambye nti ye nze kennyini. Era ebyawandiikibwa ebiddako byandijulidde kye kimu wano we tulaga. Tusoma okuva mu kubikkirwa ensula y'ekkumi akanyaka okutaano n'ak'omusanvu. Okubikkirwa ensula kkumi akanyaka okutaano okutuukira ddala ku musanvu. Awo malayika we nalaba nga ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu n'agolola omukono gwe ogwa ddyo eri eggulu, n'alayira mu linnya lya Katonda omulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu n'ebyo byonna ebirimu n'ensi n'ebyonna ebigirimu n'ennyanja n'ebyo byonna ebigirimu. Malayika oyo n'agamba nti, tewakyali kulwa, naye mu nnaku ezo malayika ow'omusanvu mwalifuuyira ekkondere olw'Katonda alituukiriza ekyama kye nga we yabuulira abaweereza be bannabbi. Okwebaza kubeere eri Mukama. Ekyawandiikibwa kino kya mugaso ogwa waggulu, ekiraga okufuga okw'emyaka 10 okwa Mukama waffe. Yena asoma ensula ey'ekkumi okuviira ddala mu kutandika kwayo, Mukama agenda nga malayika ow'endagaano, era ekyo kibeerawo oluvannyuma olw'okutwalibwa mu ggulu. olw'emyaka omusanvu. Ekyo kibeerawo butereevu n'okufuga okw'emyaka olukumi kutandiike. Era mu butuufu kya mugaso okusobola okwawula wano. Owooluganda Branham ye yali malayika ow'abantu abakristo ab'omusanvu. Teyali malayika ow'ekkondo ery'omusanvu. Naye butuufu tetwogera ku malayika ow'abantu abakkiriza ab'omusanvu, naye twogera ku malayika ow'ekkondeere ery'omusanvu. Kubanga bamalayika omukaaga baali bamaze okufuuwa ekkondeere lyabwe. Ekyaliwo mu musango ogwo ogw'ekkondeere kiwandikiddwa mu nsula ebbiri. Awo ono wagenda okubeera ekirango mu kubiikula akabonero ak'omusanvu. Era weekityo we kyali, kubanga waaliwo akasirikiro mu ggulu. Abooluganda ne banyinaze okulanga nti Mukama waffe afuga nga kabaka ow'ensi yonna, kye kyali ekisinga okubeera eky'amaanyi kyandibadde. Era ekyo okubiikulirwa kuno kye kitegeeza mu byonna. Wano kiwandikiddwa malayika ow'omusanvu mwalifuuyira ekkondeere lye. Olwo Katonda alituukiriza ekyama kye nga we yabuulira abaweereza be bannabbi, kiriba kituukiridde. Era ffenna tukimanyi oluvannyuma lwa byonna twayogera ku kufuga okw'abakabaka, ku kisuubizo ekyo eky'abakabaka. Isaya 9 alibeera kabaka, alifuganga kabaka, yamubuuza nti gwe kabaka w'Abayudaaya? N'agamba nti oyogedde, bulijjo kabaka ye kabaka. Olwo nno oluvannyuma lw'ekkondeere omukaaga nga zimaze okukolebwa, kyeddaali giragiddwa okukola, mwena mukimanyi nti malayika oyo ow'ekkondeere ly'omukaaga, awo enjuba erifuuka ekizikiriza, era omwezi ne gufuuka omusaayi, era emunyeenye ne zikunkumuka okuva mu ggulu. Era kiribeera ekiseera eky'okutwalibwa mu ggulu nga we kuli, okusingira ddala mu biseera byonna nga bikolebwa. Ebyo byali byakolebwa mu kiseera ekyo. Awo ono awo wewaligira ekirango malayika ow'ekkondeere ery'omusanvu walifuuwa ekkondeere, olwo Katonda alituukiriza ekyama kye nga we yabuulira bakagwabe. Abooluganda ne banyinaze, oluvannyuma lw'okubiikulirwa okw'ensula ekkumi, wajja okubiikulirwa okw'ensula ekkumi n'emu. Awo tubuulirwa ku baweereza obw'abajulizi ababiri, tubuulirwa ku kuzimba okw'essinzizo. Essinzizo liripimibwa, kigamba nti emyezi 42 giriyita ne giigwawo mu kibuga eky'e Yerusaalemi okusingira ddala mu myaka egisooka 3. Essinzizo we liribeera nga lizimbibwa abajulirwa abo ababiri nga batuukiriza ekiragiro ekyabaweebwa. Era abo Abayisirayiri 144,000 bateekebwako akabonero, era nga tewali kibi kikolebwa ku nsi. Olwo nno bannabbi ababiri nga bali mu kufuga, ekyo kye boogera kye kirikolebwa mu kiseera ekyo. Naye byonna nga bimaze okubeerawo, okuteekebwako akabonero nga kimaze okukolebwa, era abo Abayisirayiri 144,000 nga bayimiridde, kubanga balina okuyimirira, awo ekirango kirijja nti malayika mu nnaku za malayika w'omusanvu alifuuyira ekkondeere neebakiza ddala eri Mukama mu nsula ey'ekkumi. Ekirango ekyo Munaku ezo malaika w'omusanvu mwalifuira endeka. Olwo Katonda alituukiriza ekyama kye nga bwe yabuulira abaweereza be abalanzi mu ndagaano enkadde. Olwo nno kirifuuka ekyamazima. Katusome ekirituukirira mu kiseera nga kifuuse ekyamazima wano we tulaga. Tusoma okuva mu kubikkulirwa ensula y'ekumi n'emu olunyiriro lw'ekumi na ttaano. Kubikkulirwa kumi n'emu kumi na ttaano. Awo malayika w'omusanvu n'afuuwa ekkondeere lye, ne wabeerawo amaloboozi mu ggulu nga gagamba nti, obwakabaka obw'ensi eno bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo agenda kufuga emirembe n'emirembe. Haleluya! Tusobola okulanga kino okuva ku ntobo y'emitima zaffe. Ku luuyi olulala ekirango wajja okutuukirira wo nga tusobola okwebakiza ddala owooluganda Branham nga malayika ow'ekikunsi ky'abakkiriza ow'omusanvu eyali alina okuleeta obubaka obw'enkomerero obwa Katonda. Olwo nno Yesu Kristo akomewo Mukama waffe yatuukiriza ekiragiro ekyamuweebwa Katonda era abooluganda ne baanyinaze mbadde mujulirwa ow'obuweereza Katonda bwe yawa owooluganda Branham okumala entangamo y'emyaka ekkumi, omusajja eyatumibwa Katonda. Nabi Eliya eyali ow'okutereeza ebintu byonna era yali oyo Katonda gwe yakozesa okutereeza ebintu byonna mu bantu abakkiriza okubazza mu ngeri ebintu we byali mu ntandikwa. Enjigiriza yonna eya Bayibuli, obumanyirivu bwonna obwa Bayibuli, entegeka yonna ey'obulokozi, owooluganda Branham yalanga era twebakiza ddala eri Katonda. Weekityo ye yali omubaka ow'omusanvu ow'enkomerero n'obubaka obw'enkomerero. Era mu butuufu nga bannabbi we baali nga balagibwa era nga balagibwa ekyo ekiribeerawo, owooluganda Branham naye yali nabbi eyasuubizibwa. Laba, ndibatumira Eriya omulanzi ng'olunaku olukulu olw'entiisa eya Mukama lutuuke. Abooluganda ne baanyinaze, twogera ku kiseera eky'obulanzi era mu butuufu twasomye dda ekyo ekirituukawo ku nkomerero ey'ekiseera kino eky'ekisa. Erife ng'abantu abakkiriza aba Mukama waffe, bino byogera gye tuli, tugenda kufuna okumaliriza kwaffe okuyitira mu kukola okw'amaanyi okw'omwoyo oyo Katonda omwesigwa agenda kukola omulimu ogwe muffe eri buli sekino muffe mu buntu era ng'atuwa obumanyirivu obw'obulokozi. Era byonna bye tusobola okwogera olwaleero kiri nti Katonda omwesigwa ffe abakkiriza mu mawulire amalungi gonna tuwe buli mukisa olw'ekisa kyo, kubanga tukkiriza ng'ebyawandiika we byogera, tukkiriza mu kukyusibwa, tukkiriza mu kwenenya nti twenenya era ne tubeera abanakuwavu nga bwe twali mu bulamu obw'edda era ne tusaba Katonda okutusonyiwa. Tukkiriza mu kusonyiyibwa okw'ebibi byaffe, okuyitira mu musaayi gwayiko gw'endiga tukkiriza mu kuzaalibwa omulundi ogw'okubiri okuyita mu mwoyo era n'ekigambo kya Katonda tukkiriza mu kujuzibwa n'omwoyo mutukuvu nga bwe kyakolebwa ku lunaku lwa Pentekoti tukkiriza mu kuteekebwako akabonero n'omwoyo mutukuvu nga bwe kyakolebwa mu Befeso 1:13 ne mu Befeso 4:3 era tukkiriza nti Mukama ayogera naffe kati mu butuufu kati si lwajjo oba onaku olugendo kuliro lw'enkya naye olwaleero era nti ye kenyini atandise nti yajulira ekyo era kijulirwa n'abooluganda bangi mu nsi yonna Mukama atandise okukola omulimu gwe mu abo bonna bakoma mu kwegatta mu okw'okukkiriza bonna badda mu njigiriza ennongoofu eya Bayibuli era bwe kityo Mukama atuukiriza omulimu ogwe mu ffe tulina ekisuubizo eky'omulokozi waffe laba nja okubateekerateekera ekifo era ndikomawo nate batwale gyembeera awo ne wajja ebyawandiikibwa bino ebyewenikiriza ebyogera ku kutwalibwa mu ggulu agamba nti basisoneka ekisooka ensula y'okuna gagamba bakulinsa ekisooka 15 ebyawandiikibwa ebiwerako ebyenjawulo ebyogera ku kudda okwa Yesu Kristo ku kuzuukira okwabo abasooka okufuira mu Kristo Yesu era n'okukyusibwa okw'emibiri gyaffe n'okutwalibwa mu ggulu tukkiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nti Katonda yatuma owooluganda Branham okulanga okuteesa kwonna okwa Katonda eri abakkiriza aba Yesu Kristo era n'obutabeerawo kyaleka amabali tetulina kuleka kyonna ku mabali olw'obumanyirivu obulokozi tulina okubeera n'obulokozi bwonna n'obumanyirivu bwonna kirina okufuuka amazima ga Katonda mu bulamu bwaffe kubanga bwe kityo bwe kiwandikiddwa bonna abaali beteeseteese ne bayingira ku mbaga era nno kuno kwe kuyitibwa kwaffe okwawulwa kwaffe okutegekebwa kwaffe nti mu buli kintu tukkirizagana ne Katonda n'ekigambo era kati mu kumaliriza katwebaze nti mu butuufu twategeera entegeka ey'obulokozi eya Katonda waffe era nti owooluganda Branham asobola ogamba nga Pawulo nze nababuulira amawulire amalungi okuteesa kwonna okwa Katonda era bwe kityo nange nsobola ogamba entegeka ey'obulokozi yonna erangiriddwa nga mu butuufu yatulekerwa mu Bayibuli twebaza Mukama nti tuli bakkiriza abatuufu aba Bayibuli haleluya era nga bwe tusomye okuva mu byawandiikibwa byonna ekyo ekyayogerwako mu kisuubizo ekyasookera ddala eky'okuzaalibwa okw'omulokozi eky'okulabirako nti Mukama waffe alifuga nga kabaka mu butagwawo oluvannyuma lw'emyaka 2000 Mukama alituukiriza ekisuubizo kino Erafe tulifugira wamu na ye. Oluvanyuma olw'emyaka omusanvu edokusanyuka ekyembaga tulidda wansi naye era tugabana obwakabaka wamu naye erinnya lye litenderezebwe liweebwe omukisa. Katusome ebyawandiikibwa ebirala. Tusoma okuva mu kubikkulirwa ensula 11 akanyaka 16:17 kubikkulirwa 11:16-17 Awo abakulembeze 24 abaatula ku ntebe maaso ga Katonda ku ntebe ag'obwakizinga wakabaka ne bagwa wansi ne basinza Katonda ne bagamba nti tukwebaza Mukama Katonda ayinza ebintu byonna aliwo era eyaliwo kubanga okozesa ekitiibwa kyo n'otandika okufuga. Haleluya! Mu kiseera ekyo ekintu ekyo eky'obugumu kikolebwa abakulembeze 24 24 abaatuula mu maaso era ne bafukamira wansi ebitonde ebiramu biri ebina era bonna ne beegatta ku ekyo olwono okufuga ne kubeera nga kutuuse eri Katonda waffe. Haleluya! Abooluganda abaagalwa, mu butuufu tusobola okwebakiza ddala ku ekyo tugenda kufuna obumanyirivu obwa bino byonna mu butuufu wekibeerawo era naffe tugenda okulagibwa maaso ga Mukama era tumwebaze olw'ekyo ye kennyini kye yatukolera era ne kukuyitibwa okwa waggulu okwa Katonda okwo okwatuweebwa. Abooluganda ne banyinaze tuli baana ba Katonda, tuli bantu bakabaka ne kabona, twateekebwa okufuna obumanyirivu obwa buli kintu ekyo Katonda ye kennyini kye yasuubiza era tukolera nga abakkiriza bonna. Kirowoozeeko ekyo mu kaseera awo malayika ow'ekkondeere ly'omusanvu bw'alifuuwa ekkondeere okufuga kwe kulitandika okwa Mukama olwono abakulembeze 24 abatuula mu maaso ga Katonda era ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka ne bagwa wansi ne basinza Katonda era naffe bwe tulikola n'ekigambo bwe kityo. Twebaza Mukama Katonda ayinza ebintu byonna aliwo era eyaliwo kubanga okozesa amaanyi go n'otandika okufuga. Haleluya! Kiseera kiriba kya ngeri kyekyo, kiseera kya nkula kiwe kiribeera okutwalibwa mu kulibeera kwa kitiibwa, buli kintu kiribeera kya kitiibwa naye okumalirizibwa kulituukirira. Abooluganda ne banyinaze, eggulu n'ensi liribanga lyegase awo Katonda yaliba ng'afuga. Tewali kintu ekiriwulirwa eri Setaani. Setaani aliba asibiddwa era n'asuulibwa wansi mu muddo ogutakoma era bwe kityo bwe kiwandiikiddwa. Tulina ekyawandiikibwa ekirala okuva mu kubikkulirwa 12:10 kubikkulirwa ensula 12:10 Awo ne mpulira mu ggulu eddoboozi ery'amaanyi nga ligamba nti obulokozi bwa Katonda butuuse. Katonda alaze amaanyi ag'obwakabaka bwe n'obuyinza bwa Kristo we. Haleluya! Kubanga oyo alumiriza baganda baffe omusana n'ekiro mu maaso ga Katonda agobeddwa mu ggulu. oyo alumiriza talusuulibwa kuva mu ggulu naye alisibibwa okumala emyaka olukumi alibeera wansi katukyogere omulundi omulala ab'oluganda baagalwa ab'oluganda banyinaze ne baganda bange katonda atuwadde ekisa okuwa ekitiibwa obuweereza obw'oluganda Branham era n'okutegeera mu butuufu kyekitegeeza kati era mbasaba ab'oluganda mwenna okubuuliranga abantu ebyo byokka n'okuyigirizanga ebyo byokka nga we kiwandikiddwa mu kitabo kino era ne Mukama Katonda alituukiriza omulimu ogwe n'ekikunse ky'abakkiriza eky'omugole mu kiseera kyaffe era nga bwe twakyogedde edda olw'okuyitibwa kwa Katonda obubaka obw'enkomerero nga obubaka bw'obulokozi nga butuuse era bulangiriddwa eri amawanga gonna era bwe kityo Matayo 24:14 bituukiridde obubaka buno obw'obwakabaka bulibuulirwa amawanga gonna ng'amazima ag'okujulira olwaleero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gaffe mu mawanga gonna ennimi zonna ziwulidde obubaka bwa Katonda obw'obulokozi olw'omulundi ogusooka mu biseera byonna ebyo byafaayo ebyawandiikibwa bituukiridde mukiraba era twebaza Mukama nti ebyawandiikibwa byonna bituukiridde mu ffe era tusobola okubeeramu ekyo Katonda yeekenyini kyakoze mu biseera byonna era byakoze mu biseera byaffe era byagenda okukola n'ebujjo n'ebijja muweebwe omukisa ng'oggyeko okukolebwa kwonna n'ebijja byonna ebijjira obulamu bwaffe tugumire ebyo era tugumiikirize kubanga ekyasigaddeyo akaseera katono era oyo ow'okujja ajje era tagenda kulwa mwe musome byonna Abeebulaniya 10:35 n'okutuukira ddala ku nkomerero olwono Mukama Katonda abawa omukisa mu bantu bonna era n'ennimi Mukama Katonda awa omukisa ab'oluganda bonna abaweereza mu ngeri ey'enjawulo Mukama awa omukisa bonna abakyusa okubuulira kuno mu nnimi endala mu ngeri enjawulo Mukama awa omukisa abo bonna abo abaweereza okubuulira kuno Katonda awa omukisa abo bonna abo abali ekimu ku ekyo Katonda kyakola olwaleero era kino buno bwe bubaka obw'enkomerero omulimu ogw'enkomerero ogwa Katonda ku nsi okuyitira mu mwoyo omutuukuvu era n'okuyita mu kigambo kya Katonda mu bantu be abangi olw'abakkiriza eri Katonda waffe aweebwe ekitiibwa n'okutenderezebwa okuyita mu butaggwaawo bwonna haleluya era mugwe wansi era mwebaze Mukama olw'ekyo yekenyini kye yalaga era ne kye yatuwa era tusobola okubeera n'omugabo omujjuvu mwekyo Katonda kyakola olwaleero ekyo kisa okutenderezebwa n'ekitiibwa kibeere eri Mukama Katonda waffe okwebaza kubeere gyali olw'ekigambo kye n'omusaayi gwe n'ekisuubizo kye oyo aweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu etukuvu muweebwe omukisa n'omukisa edooyo Katonda ayinza ebintu byonna mu linnya erya Yesu etukuvu amiina.
Des allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.